H. Okay. Shoot no doll. H. See you. Pa 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 pa. I used to make a cash with fans nge pen lam. The aim is to attack while they pay guam. I can even blame myself for being nice. If una my feelings up gay, let break a xia yak. You have to minimize being a stuck. Isn't gas, she's a lua, serious. She's a gas, a magic dark, I criticize. Figgy plan, I figgy man, with the new boy, a criminal. No matter how hard, you should not all, no matter synthesize. Uma tolo, sha, lem chon tolo. Uba booze, and gizzy beef, yo, don't fuck on a dumb polo. Pa, two popo, talk shit, stamp pop. I'm so ni sebens in gikunya, go to ala queen on polo. Ey, come back the story, in gas, kalangab. Axena, no, you fit a scale, yo, why pass a gash. Skalila Lengo mizo downloadwa na mahate Angyazu kutindaba bayi tanda gabi. Bano mona batin to misi cherry gabi. Angaz bati guayini cause ngi kukisi peni lam. Wena mula leli story ngabeng to misi cherry gabi. Bayiko lenda bayi shoyo sebeng pushisi fake love. Idori baya itanda ingonyo angapa nangapa. Sekvugu mona bona batinga nenga itata. Bayi mpinchele konen bayi fita manga ni habu. Guti ole dila shona nzalo angsa umfana ga mama. Ezinye izinto bengishaye ngathi angiyiboni. Bengingareacti cause bengibhizi ngihlele ngibhala itori. Abantu bebesithanda futhi besienjoya le story. Uma ngicabanga umuntu ongekisile ngifele ngibe nehloni. And unomuzi wakho wena mina ngilala ekhishini. Unetoilet endlini wena mina ngichama esigigini. I respect your hustle cause uwele kuqala ebridgini. Manje senivala iproject yami seniyabanda efridgini. Ubasele ukuthi nginamafans. Ubasele ukuthi idubane lonke umadolo seyiphethe. Manje unama powers ayifele. Ubasele ukuthi lengane ehle nozake wemthini ngangwele. Enye into ebacikayo ngashaya ikhingi ngempama. Bayibuza ukuthi kanjani cause lo mthithu sayintwana. Iqala lapha inkingi ucathi ususile momdala. Buka ithekene ekhingi ubenten ithisile beyihlaba. Imagine iproject yami imile. Imagine ama-feature nama-beats ebese ngiwa-collectile. Imagine ingoma ebese ngi-recordile. Imagine ukuzama ukufeza iphupho bese kuzoqhamuka osisile. Wena lento yenzayo ngeke ikusebenzele. Uyuza mina mese gcine nofuna ngikuphelezele. Nawe anginandaba brazo ngicindezele. Nkulunkulu abakwazi abakwenzayo bathethelele. Ngiyafunga kwi-game usungenzeleni. Anginandaba nokuthi yona i-game isingithengeleni. Anginandaba nokuthi uyayibuza ukuthi ngithembeni. Nginandaba nokuthi umndeni wami ekhaya uzolala udle. Ukuthi nje ngiyacikeka. Mina nginqanywa ngendlela enginqanywa ngayo ngiyajikeka. Ngiyazi ngizosineka. Mina nani siqhathwa imali bafethi bari yadingeka. Fethi umphuzi samanzi.
Yini buyisha ngokuthi sime kancane.
No, ungayibhali zoqhubeka manje.
Okay, miqhubeka.
Omunye uzothi ngiyatetema mara ngiyazi kunzima bafethu la siyacindezela. Yabo umucula nje yami. Abantu bazi ukuthi awuhlupheki nemula mnganami. And the more ukhula mnganami ekhaya kumele ungene nesinkwa abuhlungu nje yami. Ayiwona shame uyayikhotha. Akekho umfana oringe ngathi bethu uyayigqoka. Ngeke niye phambili manenza abantu ilima. Ma ungenza isilima mina ngiqhamuka neqhinga. Top top lana, skokho mfana. Sengibheke phansi kwanele so fuck off kwana. Don't bullshaya, xoxo xatha. I-gaming ayingetiki ihamba nge-sobo fuck man. Abanye ngiyabona bafuna i-fan base yami. Ngeke nithole masagqoka ama-stretch cap fuck. Abanye bangihlukanisa ne-step step sami. Ayingeke mkhabe nindlalisa le-front game fari. Bafana basemla. Nini attitude yeni yankaga. It's like a color del ngazaz. Weba fana basemlaz. Mine staff from fate. Ungena kalo tisha na yu principal. Ngege chele inbox. Nzo gwente lingom. Nagin usha lu G-box. Wite telecom. Shelly bona TikTok. Ufe kukbane dola. Gigi mogo springbok. Balega zatol. Naba feteng meleng bonde. Nemde neg meleng yonde. Kna loke leg meleng ome. En fetuk mele futing tope. but angeke nginkophe fazi ngamane ningizonde ngizothenga ikhandle lelimhlophe ngiphinde ngicele kugodi indlela zami zibe mhlophe cause nina asoze ningixoshe kunekebhe khona leyenza ngisabe ningijonge okay anginandaba mina vele nokuphumelela kwakho kahle kahle angihlangani mina nokuthuthukeka kwakho inkinga udla amandla ami ngenqubekelo yakho uyakhohlwa ukuthi le ndlela engihambayo ifuna ophethe umphako wenze ngathi ngifuna ngephambili ngidinga emumva khona ngizobhekha umsebenzi wakho u-actiso kwekula ubuze ngihlala nabo bra kaze kwabalula
yababa
kazi mfana kababa kumina ufunda siphi isifundo ubaba njalo mayo-perform ebuye ngaphethe lutho akekho ngabona ukuthi umadolo usenomfutho kodwa kumese kumele kubuye okuhle ngokuhle Amarepa waphumeleli mesetha yachathelwa ngenxa yenkinga zasemakuba abathakathi bayidalela namadlozi ayalamba nawe ayadinga ukuphakelwa kodwa mina ngikwenze konke lezindla nje ziyangidakela nasokhozini inkosi yami ngadliwe intwana ebhedayo ngangithi ngiyasilandela istori oh khona ochelayo intwana zamanje zimnandi phela ikhipha okuhlekisayo ijaji lapha ijaji into esijajiwe ebhedayo ujabulela ukuthi kukhulunywa ngawe kwi-TV namonesi bakhuluma ngami ma bengi-check-a i-TB Ungibiza uLord nge-script hayi lesi senesididi ave nophusha umsangano uma uzoveza ulimi edidini Khonkolo ngiyazi ukuthi uphatheka kabi kodwa ngina choice nawe uyazi ukuthi ngidalwe kanjani uyazi ubudlelane bwethu bra wami sabukhanda kanjani kusayophanta eThekwini uyazi ekhaya kulanjwe kanjani And you have to believe in your craft no matter what my brother don't you ever say goodbye this game is representing crime mina mucabanga ukuthi ngiyabuya kwa hip hop khosa bra I'm done